Amesema atabaki nami, atakuwa nami daily. Nchikava masunami, atabaki nami baby. Alisema ata aje nani ya mhonge ni niani. Tukifika kitandani, tanambio kweli ani. Oh halafu wambea, tumetupia mbali. Wakiumbea, maneno sio mali.
Halafu huyu
ananipa pendo, ananipa dawa. Wake nimezama, nimepagawa. Ndani kwenye tendo, ananieka sawa. Wake nimezama, nimepagawa.
That's why she call me kupendwa mwenyewe. Sijui hata mimi niwaeleze enzeje. Na kipanda juu mina shuka chini. Oh haya, vimaji maji flani hivi kitandani kihaya. The way she call me daddy, napandwa na mi daddy. Kumbato kwa baridi mihoi.
Ananipa pendo, ananipa dawa. Wake nimezama, nimepagawa. Nani kwenye tendo, ananieka sawa. Wake nimezama, nimepagawa.
That's why she call me
daddy.
Five now.